dying Nigeria, the devil was so boy. Ajuju anyin ajuwa Abu gini bu sogu anyi Eba anyin na fight war against indiscipline na one year corruption Na bozi gini bunsobuo Kana juwa Nani nela nyani mie Deze maliwu Nonya tajale katako na banyi Monya sigura na moselia Maka nisi wana moseligi Ibuwe bende wasio Siwa when they she call on a bogini buso buhe
ajama bi wande ajama bi wande
nana mali suwa kaju bukale chala nima kunu bola jewe bojwe
ajama bi wande ajama bi wande
Ana buzi gini busobu
Ajama biwane
Eba nyisi na nyibu wa Nigeria
Ajama biwane
Mana sobu wa nyine mweo
Ajama biwane
Buzi trahe palisi
Ajama biwane
No one blew one year now. Well, yeah, we won't work on now. Can there be for Nanya Jebele? Bebaga, ona bugini sala kunamba oku anabu oke nsogbu nenuwa kedebi funa anya jebili kedebe udo jebili die ibedi njoji wekalia nenuwa. Agulari na mulari ogini busogbu eye manna marazi wanye makiri oku ana o ebi manana di anyiwe bia aniga di anyiwe na kaisho aji obi wanye babu gini kaina chodu wa o
acho mami wanye
babu gini kaina chodu wa o acho mami
wanye
babu gini kaina chodu wa o acho mami wanye babu gini kaina chodu wa o onye nwego nwe nwanne onye na-enwere ego na-enwere uche onye ụbịamọ na-azụ ụmụ ọkachie ka nna jụọ ịmalibi ya melu m ma nwụrụ melu m na ndụ nwanne m nwa ekene ka nkene ịmalibi ga emelu m ma nwụrụ melu m na ndụ nwanne m nwa ekene ka nkene maka na mụ ị na-emelu onye nwụrụ anwụ mmanalị n'iyie na ndị dị ndụ gị na-emelu ụfọdụ n'ụlọ nwanyị bawe biri nwunye wee mụtasịa ụmụ gwa niile wee biri n'ụlọ kpata nwanyị na-ajụ nne dị kirikirikiri kwesị nne dị ga-abata ụlọ o nwere azịza o ọ dịghị ya bịa bụ onye ka ọ ṅụrụo na nwanyị a abịagbo ka o nwere amosu wetagbu ọmụmụ mgbosi nne dị ga anwụrụ ozi ọchọgọdụ dị mma wee tie nu chiri godo na larịa kpọrọ ikwu na ibe ka abịa na nne dị ma amụka o na nne dị ma amụka o na nne dị ma amụka ya bụ akụ mele mụ na ndụ nwanne m nwa ekene ka nkene kedu ka nwoke si wee mụsịa ụmụ wee zụsịa ụmụ akịa oluzie mgbe a ga-enye ihe nka mba bụrụ moto na-agagharị oluzie mbọsị nna wa nwụrụ akpọwa moto friji wee mmanya uwe akpati 1,000,000 ebe a na-enye papa o na ada dị ime amụka o na ọmụka o mana ị na-elu anya n'imie na agụụ gụgburu nne ya o alili egbuo nwoke mụrụ ọmụmụ nwanne m ọ bụ gịnị ụfụnanya jebele kedụ ebe udo jebele o ya bụ ajụjụ anyị na-ajụzụ n'ụwa nwanne ka nwanne nwere ego o wee jekwulu nwanne ya nyelu m aka nwanne m o kama ọ ga-enyelu nwanne ya aka ọrụ anyị ọlụọ ga alụlụ na ya o mbọsị ọnwụ ga-egbuzi nwanne ya ọgbọrọ ikwu na ibe bịa kene na ezi nwanne m ahụ narị bụ ọkwa ya bụ ụjụ wee yiri ọ bụ onye ka ị na-akwali onye nwụrụ anwụ na ọnwụrụ agụ n'ụwa ya ịmalụ ibi ga-emelu ịmụ ma nwụrụ melu ịmụ na ndụ nwanne m nwa ekene ka nkene
I'm really, 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 really
Ochukwu Madeke Nwanne Atọlụ Nwanne Nne n'Ụwa Aki Alali Anya Nli Michael Iwaji Chukwu Ejidika Eze Ọba N'Ọrụ Ugbo Ezoba Global Ventures, Nigeria Limited in the money chain. Baba Bita Chidenu, Omane Tilora Nakae, Onya Gadele Maosu Sokuta Chancha. Shipet International, Magadele Gima, Wande Mwana Gadele Gima. Or you best even sit on your mouth, or got a little mouth. Stevenson was never that limited. Nana, lawyer, you want back one more. I look international and I cock well. On your man, or got a little mouth. Just see caution. I quite will be soon. I quite will be soon. I quite will be soon. You cannot delete you, the fool. I'm over rock when your man walks in the costume. Oh, yeah, come on, Tony. Oyemo Romano Sigbe Oba Romi Nazia Oyemo Oba Romi Nazia Oyemo Oba Romi Nazia Ejo yi no gadele gemba Aiji wado Wankiri Nazia kosi bia Emeke kenani mo Yana Ganema, I guess it. She wants a quack on him, was there? Why yasu wa mba mene Ala haji boko bonyoma Ozubu muko simya William wade I'm gonna be one day.